just ya mpaka vina laikinga.
Atafumba mata.
Eyali tikitoka katali wakafumba kachaji.
Afumba mata.
Yena nini maka just ya mpaka vina laikinga.
Atafumba mata.
Afu, afumba atoko samata.
Ali wakakube chiko.
Afu, afumba atoko samata.
Ali wakakube chiko.
Towakana, zena muja ku TikTokona. Katali waka ya mfumbira banana. Towakana, eno si story ya buladina. Tayo ya fene, ayo ya bigi banana. Ashanana, nema begali na yo kupina. Tulinze mbaga bana ya kazala bana. Shigada buta pano burunji bono. Kuna sana kulia kutina. Walayo mwana wina. Hayambara na nyuma kubanze designer. Ye wanguche nila njegeza noro China. Wanyenya, achira kwa kutena. Sigera mwita nyana machuwa sidanganya. Shoreda fite bina ndaba nechika na funa. Ndaba nechika na funa. Eyali tikitoka katali wakafumba kachaji.
Afumba mata.
Yenanyi ni makajasi ya mpaka vina laikinga.
Atafumba mata.
Eyali tikitoka katali wakafumba kachaji.
Afumba mata.
Yenanyi ni makajasi ya mpaka vina laikinga.
Atafumba mata.
Afu, afumba atoko samata.
Ali wakakube chiko.
Afu, afumba atoko samata.
Ali wakakube chiko.
Kangamba hey, hey, komiti hello, hello. Na mwakala na mutima na ngumu wa mulo. Love ya bet na pilo muteta ya galandalo. Awana follow, follow wa bae si dondolo. Mina kupenda mulo kwa gala no single tulo. Kwa gala no single tulo. Taba stress atimanyi ni na musensa. Njagala nyovu cause mulina katinze boss. Bafala taba wa chance tonta wamba nkoze loss. Katali wakafumba kachaji.
Afumba mata.
Yenanyi ni makajasi ya mpaka vina laikinga.
Atafumba mata.
Eyali tikitoka katali wakafumba kachaji.
Afumba mata.
Yenanyi ni makajasi ya mpaka vina laikinga.
Atafumba mata.
Afu, afumba atoko samata.
Ali wakakube chiko.
Afu, afumba atoko samata.
Ali wakakube chiko.
I'm full of gentle. They are lit up, not too cutting this simple. Yanda got me true love, and I'm ponya me sample. Now when I sample, and you see game, sit up for love, and I send a good deep story, and I call about people double double, and I'm a couple skin shot, and I'm a couple, and you're my dress is a purple. I'm a dress is a purple. Hey, I lit it to a kakatali waka fumba kachaji.
A fumba mata.
Yenanyi ni makajasi, yam paka vina laikinga.
Atafumba mata.
Kakatali wakafumba kacha.